tiye potaji lige amul dena war job ak la ndaw remi yep beug tay da nga jimu jafé all dena war hey I'm gonna jump in your car.